poa uyu jamaa wanamuita mambo safi uyu jamaa wanamuita mtoto wa watu uyu jamaa sini dhiki au nilana uyu jamaa na kuomba umsamehe maulana wanamuita kaka poa uyu jamaa wanamuita mambo safi uyu jamaa wanamuita mtoto wa watu uyu jamaa sini dhiki au nilana uyu jamaa na kuomba umsamehe maulana
mwana jamii mwenzetu jamaa anaduaza Tumunapo, anatupumbaza Basi pale jamaa, anapopitaga Jamaa, sururu wa wetoto wanamzomeaga Kwani jamaa nashanga zaga Mwana jamii mwenzetu jamaa Jamaa minwele ameisuka, ameifuga Mara ameseti, ukimtazama, ukimcheki Wake mguu, kavaa vishanga Zake nyusi amezipaka wanja Jamaa, midomo selo, lipustiki ameiwamba Jamaa mikucha ndo usiseme baba Kaipaka rangi ameifuga, ikatiki Mwenzetu vipi, jamaa puwani, masikioni Mote ametoga, na usoni amejipodoa Jamaa Kaza mola live mumba jamaa na jiko soa mapenza mola onde mola lomweka jamaa na jiondoa tena angependa apate mwenza palipo na ndoa tena pasipo na mtu kumkosoa yani jamaa angependa yawe bibi na wake bwana milele pasipo na wana mana hasnas chane chane kamwe azivutani mwana jamii tambua kichwani jinsi sawa kamwe wazani jamani basi kuchomekana na kusagana haina maana hii ni laana hii ni laana
Poa uyu jamaa wanamuita mambo safi uyu jamaa wanamuita mtoto wa watu uyu jamaa sini dhiki au nilana uyu jamaa na kuomba umsamehe maulana wanamuita kaka poa uyu jamaa wanamuita mambo safi uyu jamaa wanamuita mtoto wa watu uyu jamaa sini dhiki au nilana uyu jamaa na kuomba umsamehe maulana
Wana jamii, wenye akili, wenye heshima kima na ungwana Teni ziki ya unilana, teta maza mwili ya ujana Jamaa, kijana mwenzetu, kidume mwenzetu Pole pole aliyaanza, matendo haya ya kisoga Pasipo na haya, maji, maja kama vika mambo nyuma Yakaribika, hata wake wazazi, walipogundua Kumbe jamaa zamana, ketalie meisha kuwa Jamaa, amekoma, amekuru Kwenye ukafili upuzi huu, mwaki akilini jamaa Ana usamini jama, ukimsahili jama Wendo mfitini, wani jama Napende sana na wanamuita kaka poa Wana jamii, tabia gani hifikiri Mikosi mitupu, hakuna utu Paka jama vigumu kula nyama kisubutu Jama kishaji tusu
Kangangania, anasima ye habadiliki Naka vipi, nimbani wazazi, wazazi wake Sasa wanalia, hawana matalajio Kwa jamba hilo, walido mfikirie wapo mwana Hatafute shamba, hapande mbegu za kiume Kama ni simba dume, aungulu Mume, yani, hata fite mwari, mwari mwite mume Hapati watoto wajuku, wazazi wa simtukie Wazazi wa simnunie, wazazi wa msifie, wajivunie Dume,
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 dume.
Wanamuita kaka poa uyu jamaa Wanamuita mambo safi uyu jamaa Wanamuita mtoto wa watu uyu jamaa Sini dhiki au nilana uyu jamaa Na kuomba umsamehe maulana Wanamuita kaka poa uyu jamaa Wanamuita mambo safi uyu jamaa Wanamuita mtoto wa watu uyu jamaa Sini dhiki au nilana uyu jamaa Na kuomba umsamehe maulana Wanamuita kaka poa uyu jamaa Wanamuita mambo safi uyu jamaa Wanamuita mtoto wa watu uyu jamaa Sini dhiki au nilana uyu jamaa Na kuomba umsamehe maulana Wanamuita kaka poa uyu jamaa Wanamuita mambo safi uyu jamaa Wanamuita mtoto wa watu uyu jamaa Sini dhiki au nilana uyu jamaa Na kuomba umsamehe maulana